yeah. What a car, what a gun, Ivy man, yeah, Check it out. Wataka fake MCs wanaotaka shindana na si wataka awa mambe mandezi awawezi pita kama easy mafake MCs wataka wataka watoto abishi wanaotaka shindana na sisi awawezi kupita moto huu wakifutu kuju tuko tutu mechil boom aibuni beicho kiti niketi nizidi kupanchi nizidi kudanki awawezi level easy hizi ni hatari sabati kankili it's so smart awawezi nipita tra nipebaki wanataka niseme maneno kwa kina wanataka niteme maneno kwa vina awaniwezi mi aka D-Box Arachuga nimesha timba niko kitana Ibrak baba ana make flow ana make chapa na mi nataka nimonyeshe struggle ado ado ndo mendo atuna we don't fear we don't hear
wanaotaka shindana na sisi mabeki ya MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi ya MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi ya MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mafeki Wataguaman, wataka, wataka, wataguaman, 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 wataka, wataka, wataguaman, wataka, wanaobishana si makacha, wamini kama sindo makini wa mtaa, wataka, michongo anachoresha, mdomoni wamebaki kamtotonisha, wataka, washikaji ni kama ziza, wakikosa story wanakandamiza, wataka, wanahisi majisha miujiza, itashuka mikate kama ya Jesus, wataka, wengine watoto wa dogo rongo rongo mdomoni madisogo wataka siulize huyu ni nani na ilandie si mtoto wa kitani wataka chabera mtoto wa pangani na limisha wenye dini na wote wa pangani wataka yo awatagwaman watagwaman watagwaman wataka wanaotaka shindana na sisi mapeke MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mapeke Msimi nasema wataka
Aha Ting tapa ting Tapa 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 Ting tapa ting Haya na ili forever Ting tapa ting Hadiko please leave those things Ting tapa tapa Ting tapa tapa Oh na 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 Things touch a things Burn them like a fireman Niko peace Niko clean Awatosheki na mimi japokuwa wananijua wananitaka everyday kama mvua najua najua nitatusua acid battalion flow from sewer najua unajua najua natambua na bado hujajua na bado wanafanya trap mimi nafanya rap chap chap naruka chap chap nashtuka my MC wako fake lakini wengi waki hawana mitaji ya kufanya flow hawana kipaji cha kufanya mo wanaleta usugaji mandez no more Ibu accent traveler we mad at them boy Man kodo
wagwan wagwan Wanaotaka shindana na sisi mafeki MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mandezi MC minasema wataka 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 minasema wataka wanaotaka shindana na sisi mafeki MC minasema wataka